I come to birth sengibuyile ngenkonzo okholoba. Hayi makhosi amakhulu. Hayi njengoba bengisemanzini iminyaka emibili bengishiye uDlomo ukuthi angiphathelele libandla, kodwa lokhu akusho ukuthi bengingakubona bekwenzeka. Okunye kwenzeke ngingakabizwa idlozi ngaya ekuthwaseni ngisathi ngizongena kule nkonzo yokukoloba i-spring cleaning. Icala kaliboli, ya, a case is never rotted. Wena mfana kaSibiya konje bathi ubani uGudluku, ya uGudluku. Gudluku wathi ucela imthandazo ngoba izintombi zikulahla nesisanda kuthandana. Wathi unebhadi kanti ubulima bakho. Sengiyazi ukuthi le ntombazane yakwaMthombeni kwathi kuvakashele okokuqala nje wena wavele wayinika ubhatata ne-asha uDamasnas. Ma uqeda lapho wayihloma ngobhesene ogcwele amasi wabeka eceleni nomhluzi wenyama yenhloko. Ya is a foolish wisithutha. Yikho nje umntakaMthombeni wavele waphuma wahamba. Nalo mntakaMagwaza wakushiyela zona lezi. Mhla kuyiValentine ngiyakhumbula wamupha isipho sempepho uthi yoxosha imimoya emibi othandweni lwenu. Wena mfana uphambene, ya, isikoti psychiatrist. Get out for my shesh. Akulona isonto, akulona isonto leyiphuphuku leli khemana. Wena mdletshe, bengithi umuntu, ngithi indoda emadodeni, ngithi indoda elungileyo. Ngibuka ukhankasela ukuzithengisa ukuba ube yikhansela lendawo ngesikhathi sokhetho ama-selections. Ngikhumbula kahle ngibuka ubuphukuphuku bakho. Nangempela wasithola isikhundla esiphezulu kakhulu, a very high opposition. Ngethuke very too much sengizwa ukuthi uboshelwe icala lokweba ama-computer laptops owawebe ngo-1989. Kwatholakala amasondo kanye nenjini yesitimela kwakho. Nakho lokho belu kwakungokokwebiwa. Ya, umpetula umoya is a disgusted. Outside you bloody fool. Keman, phuma. Hey, Mdletshe, ngithe phuma. Uma ufika laphana emgwaqeni kwabathengisayo uthenga amaphaketha ayishumi kashevu okubulala amabhundwane, ufike kwakho udle wonke bese ungena engubeni ulale ungavuki. Ma kungenzeka uvuke ngiyokubulala nya. Yey, we mamntaba, ngiyayingubuka utshikiza la esontweni ma wedlula ngakimi. Ngiyabona ukuthi mhlawumpe ubangisana nomambele mamntambo engikwaziyo ukuthi ubungenawo lama-hips ozama ukungichaza ngawo ayabonakala ukuthi akhuliswe ngentelezi. Khohlwa mamntambo, please become forget. I'm not your types. Wezondi ukhala ngokuthi indodakazi yakho unozimboba kawuthola umendo, kepha aziphethe kahle. Zondi ngakutshela kahle ukuthi indodakazi yakho indaba yayo yonakala ayingakaveli. Yonakala indaba ngoba yenzelwanga isiko, isiko le-baby shower. Ngiyafunga ngiyagomela, I'm swear over my dead body lotion. Ngeke unozimbobo, ngeke ngiyafunga awuthole umendo. Lingakenziwa lelo siko le-baby shower. Amen. Skepetwashi kilometer brag. Hlatshwayo, wehlatshwayo uyigovu lemali. Hlatshwayo awudeli, ungusayitshena onjani, uyipha isayelinjani, wakha isiphi isithombe koza kwenu kanye nomphakathi. Ngisho umphakathi wonke waseMpumalanga. Phela abantu abamuhlatshwayo une-ofisi ledizi phakathi e-pool station, lapho abathenga amadokodo behlangana naye khona. Useze wakha nesibaya sezinkomo nesezimbuzi ejalidini le-police station, okuyilapho avalela khona imfuyo abamdizela ngayo. Ya, is a corrupted. Phuma hlatshwayo, kuhle ngoba uphuma nje ama-house ohlebe bakulindile la ngaphandle. Ya, is a dirty potatoes and a dirty sugar potatoes. Yeah. Zimana Akanda Zima Piali Koloba Akanda Zima Kuman Koloba
Wena ntombazane enobuso obuthokile angwazi nokuthi ungubani wangicasula kabi mhla ngikuzwa usho ubaba wethu sezulwini wathi wena uzomusho ngesilungu ngoba ufundile ngakuzwa nje ukuthi
our father who artist in heaven
yey keman ningakuyixakekisa ngesilungu ningasazi la ake ngeke ukuzenzo ngqesta lapha mandemene wemtjana ngiyezwa ukhala ngokuthi ngiyala ukukuthandazela njengoba ugula uphethwe igout njengoba ikubambile entanyeni igout khohlwa hlabanga ngizokutshela ngitshele nebadlaliphelele ngikuyeka ngamabomu ngoba nje vele namhlanje ebusuku sokufa kokhwela 212 lalela-ke hlabangana anginawo-ke mina umthandazo wokudlala ngoba vele is get away usokufa is going to become dead sibe sinocela aninamahloni nibuya sibhedlela nifake usimende nje lithi ngingqike neloli kanti ninamanga niqamba amangahlasa nephuke nidlala i-wrestlings ningamakhefu amadala kangaka nilinyazwe yinto ehlale ibukwa yizingane angazi ukuthi inkinga yeni yini ngoba kuyaye kubhalwe ukuthi never trying this in a home in a school in a shebits in the hostels niyalayeka cele nosibisi nizovuka emaqandeni ubhaqabanga ugogo loya uhleli ngasemnyango ngicela nibheke nonke ugogo umthabela hawu-ke uqhabuka lena ngakwelakithi enquthu ngingasho nje ukuthi ugogo is my homeboys wabukelekile ebandleni lami ntombe endala okuhleke gogo ukuthi hawu ngemthandazo yami ngeke usaguga ukwedlula lokhu futhi ngoba uthi ukhehla kasekho ukhehla uphila naye ngizokutholela ibhamu 110 hayi ibhamu 10 eliyiphethe kahle khona la ebandleni amen gogo nangu mkhulu jama kasilwane yayehla isudi yakho enokusishebo ethungeke ndwangu yethende lamasosha nehembe lakho hawu le ndwangu yebhithikutha ugqoke kahle mchulu mina nginamona ya is never jealous ngiyayinqoba into ehle bantu ababe mayishitrets elfatone standardtone albertone via satone kilometer brush nangamyanugumi bantu abami ngibonge very too much for bantu ababugumbi ngenyanga eyedlule ungimemele ekumema kwakhe lesihlobane wangihlabela ugalagala lwembuzi yaye assassinated go for me kwade lapho uthathe khona gumbi ukwanda kwaliwa umakhanya nangeduze kwakho umthakathi makhanya awusheshe uphume engakacasuki makhanya wena njalo uma uvakashela uvakashisa iy'ngane zakho ezulu uhlala uzikhombisa izimfene usuku lonke izilwane zingaka makhanya wena kulo nyaka nje uwodwa usuzihambise izingane ezuka u-24 ufike njalo uzikhombise iy'mfene kuphela umthetho wakho uhlanganiseni namabhabhulu ngiyakusoka ngiyakususpend uyathakata phumphele la ebadleni lami damate ma ngizokuthuka ngenhlamba yesilunga ngithi your blood is sometimes son of a stockfish blood is full matwabene ake uyeke ukwenwaya lezi zindlebe zakho engathi zizingekile dashelise matebele kukangaki ngigibela itekisi yakho ngikhokhe kodwa unganginiki islips angisayiphathi kashintsha matebele seloku ngaqala ukugibela i-quantums oyishayelayo kusukela ngo-1975 islips inoshintshi kanye ukuthovi imali osungikoloda yona matebele isiyonke leminyaka engathenga amakhumbi ayishumi ngisho nokini ulayilayi angangifakazela umwelase matwebele angeke ngixoshela ebandleni lami until you pay my economical money. Yeah. Engakusho bathi baba my shit trends. Ah. Ukuthi usekhulumile use Dr. Archbishop Dabrako bela se umfundisi wase Holy God. Yeah, makhosi makhulu. Ngibonge very too much maqwaba. Ah, mabele. Now my hips are kumkanami. Blasho! Uthandezwi angcwele. Kilometer brush. Over topolas. Ngiyabonga my shit friends. Thank you, amen.
Mfundisi ayithathe ngamanothi le ngoma ngabe ubakhondise nje ukuthi wena umculo awufundele medumfa.
Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa. Medumfa.